saraakiil shaya sheegtay in ayn wax dhimo shood ama daawac laga soo sheegin duufanada kale goosha bartamaha iyo bariga Iowa, laakiin in badan oo ka mid ah waxay helin dhismayaal burbursan, geeda googaya iyo gawari roogmaday oo ku socota wadada duufanta. Eedhega cimilada ee qaranka ayaa sheegtay in duufaano soo tabatay shalay galab iyo habeen u badna dhulka miyaga ah aan loo deeganin. Cawirada Iowans ee joogsan doona caawa magaalada Sioux maadaama ay soo sii jeedo Koonfurta Dakota. Kooxda waxay gacan ka geedeysay inay soo galbiyaan haradiga caruurta dalka Mareykanka ee maadaama laga celiyo dulalka qabaaliilka ee Koonfurta Dakota. Xubnaha ka tirsan Rosebud Sioux Tribe ayaa dib u soo celinay xaridiga 9 caruur ah ku halaga sameeyay iskuulka warshadaha ee Carlisle, Indiana ee Pennsylvania. Gawirida ayaa la qorsheysay in ay ku hakadaan Tama iyo Sioux City maanta, halkaasoo Natives Iowans qorsheynaya in ay la kulmeeyo oo ay ka tagaan xubnaha goob waqalkii. Magaalada Sioux City kooxda waxay ku qaban doonaan salad sharaf ah xita War Eagle Park caawa laba saaxiibnimada. Saraakiisha kunaha waqooyi bari ee Nebraska ayaa ka shaqeynaysay cod bixinta doorashada isku xidka iskuulka maxalliga ah kadib markii xal oo kood uu laga kalay saraakiishnimada iyo diidmada ah. Norfolk Daily News ayaa ku warramaysay in shaqaalaha doorashada ee degmada Cedar ay tirinayeen codbixinta tallaalada doorashadii. Blanket Lowell Concord College Public Schools waxay tirisay 596 cod oo ka dibeetay cururta iyo 595 cod oo diiday. Dib u tirinta ayaa la qabtay Arbacadii. Qiimaha dhulka beeraha Nebraska ayaa ku kor u kacay 600% sanadkan, sida ku xusan warbixinta ugu dambeysay jaamacadda Nebraska. Linkani sanadkii 2021 Nebraska Farm Real Estate Market Survey. Celceliska qiimaha dhulka ee aagga gobolka waa 2,995 halkii hektaar. Laakiin qiimayaasha aad bay ugu kala duwan yihiin gobolkoodan.